Jimeni natesa mapenzi, yani ntesa mi, eki mapenzi. Mapenzi ni nini? 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 Yali nitesa, yata kutesa. Mapenzi ni nini? Yali nitesa, yata kutesa. Yali nitesa, yata kutesa we. Poki ni yache tesa drama, kweni lupita, Keno kajikwanye, kemu kalisane the toughest nigga, Ukasema misina fethi, suwezi kukulipa salari. Ukasema misina fethi, suwezi kukulipa salari. Eti ukitoka huru litena kalipita. Oka nitoko, kanipa homa, eti lipita. Mini lipenda, ilo kanitenda kila temi kunilenga. Ulipete dinga na wenye umeungo, kadhani mimi jingo. Ulipete dinga na wenye umeungo, kadhani mimi jingo. Mapenzi ni nini? 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 Yali nitesa, yata kutesa. Mapenzi ni nini? Yali nitesa, yata kutesa. Yali nitesa, yata kutesa we. Nili kudhamini, kumbe sikujua. Wempi itajia, give you my heart. Lakini ukacheza na zangu isia. Chuki chuki chumbani, niko inje mdani. Chuki chuki chumbani, niko inje mdani. Bona that, bona, mola linipa. Changu kipensu, don't let me down. What paint around, that's come along to get it on. Hetu lizoea, kilo kitaka iti. Leo, soma sponsor, swana kudis. Kata kataka, kidaga koza. Soe ni masaka, ama loela. Mapenzi ni nini? 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 Yali nitesa, yata kutesa. Mapenzi ni nini? Yali nitesa, yata kutesa. Yali nitesa, yata kutesa we. Nasikia msemo, eti mapenzi ya moyo malaki sabona maneno. Eki mapenzi ni wiel. Yenda we, nikaisi ukiwa, tena sijuwezi na kutenga nyikiwa. Yenda we, nikaisi ukiwa, tena sijuwezi na kutenga nyikiwa. Holy ni uvi, Etu kitoka, hudu ni tena, kalipita. Woka nitoka, wakanipa homa, eti lipita. Mini lipenda, ilo kanitenda kila temi kunilenga. Ulipata dinga na wenye umeungo, kadhani memujinga. Ulipata dinga na wenye umeungo, kadhani memujinga.
Misi mjingo.
Mapenzi ni nini? 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 Yali nitesa, yata kutesa. Mapenzi ni nini? Yali nitesa, yata kutesa. Yali nitesa, yata kutesa we.